asubuhi my baby. Na tapalikiwa sina. Wanichumu my baby. When I count all my riches. Asubuhi my baby. Hata shilingi kiwa sina. Wanikumbata my baby. Wendo sababu, wendo sababu. I'm in love. I meet your father, you meet my mother. Sikupe joto njo kwangu kuna AC. Tamu yangu ni kiboko masisi kitoko. Njo nikupe ata size. Come dance to me Angelina. Angelina. Play your body Fantamina. Yeah you give me fantasies. Window sabab. I'm in love. I meet your father, you meet my mother.